ma ku mid ahayd
dalka oo garaamada
ayo tu koran gaas yar garaabad oo inta shaqeyso ayti maalintii meel jartay
maalintii 40 kondo hal jar
40 kondo hal jartay marka sawel jartay
si wal jaray he labaatun laba sadon ku meel dhigade tumishan ku half bari se ka may tumishan tu ku sadon ku ku ayo tu tumishan tu ku half ku bari se oo sharay jaati oo munoro heewe umudur dhon dad badan ah maana amaay ku hadige ku forjeeshina ila sharay jaat ku magaalada ba magaalada laba saahmin la mil kooyde la walgada oo mala biwtiyalka shaanidiyo kool kooladiyo jiimida dadti jaati ama gazay lama sa lugu shar hooyde magaalada jaati ase inini sharno fadan
markana walaa ku maareen jirti dawladana may baaqanta sabab
oo walba una fadane inni jaati ase oo baydo lama diyaar ka deys balla dhamaay wajida annu uno jaati ase inni sharno yadan tan ka jarta lanki diidaw lanki lan usko amaw laayo uno jaat jaalanti soo bilowaa wadangna baan ma mise tatile ka dhamaadaan ma baydo hortu ku tawana jaato bilowaa walba uno ramnam jaati ase inni dajiyo dawladdu ko far galbeed laki jaat ka se hai horti jaat meli jaat ko hai fadi bajat us ko hai ya la fadai
ay madya jaat wa tari wa galas
tari tari me badle hirbe tari wa gale badde gale o fadau keji rata lu wala hai ano bahana us ko bahe jitka dang bahin ki dilas ma
ay
hoy me kumidai te
an jaat wale kumidai mai gadai ila tungi tor borai da tun jaat lai gadai awlada ka korsadani awongleen meel kasti u baasna noo ka fade walkal mahayn amal kale un bay daba ka hayna male jaadkan nin fasaana nin sheeno ko fur galbeedka otsadaan una xamar male tarta ma gorno
marka kasi jaadka maalintii ma hagaada jirtay
maalintii anigu bulida qaaday shan xabiga qaaday walay an ilaahay mahadna waan ku dheergay waan ku lebesday nagada nin ku lebesday waan walgashay taana ma kale u shidaal taana ma kale u jaadka walkal shidaal nusil ma kale haa
haye ma ulad ku bilaasay shan taas mardu
alhamdulillah shura afar ulada ku bilaay iskool ku gudibay haa agoonge
atama doonada ma asulay
ma asulay aan wali fadhay haasan sheekh maxmuud walaa isuguro ku baha una baasan ma nasiyahay usi ogaaya askarta naftar ja askarta naftar ja iyaar jan baahi dhamaay haytay iyaar jan jaadka la ku biilo haa anwa ma wala na ko bu korme wala jaadka ka nool dhureen ka yar jaadka ka nool wali un noo dhiyo ama arkay aragteeda uno tukaanin haay oo alamataari i arbunin haay horta kan antan dad ay hadda shalay leey jaadka kooy waay baahi inta lulug awlaadi ba horta waa olol xumaki dilas madaxweynaha koofar galbeed iyo maamuljay mayka otsadaane si degdeg siinyaa bay daw intii hano ku dero aragteeda diyaaradii haninka dajiyo fadaan diyaaradii haninka dajiyo fadaan haba shalay jaad laagane nu walay geek jaad laagane nu walay bariyay ibaradan baab li deer tukaamada gan iska arag lama lamayna nuskobse tukaame shacabka yala dhaay may la ka dhaay lambaan ilag nafati walba mudurdas meel an ka gorilay sun naftis ka gorilay ta askariga may maaray asa islaanti suuqa ka jarti awlaadal ku maaray isla shalay ba sadduq af isfurti sadd bila ma dhirtiida shalay isfure onona dadii ahayna inta nuno faruuni
ma isku furan ma wala isku furan ma kumida
wala isku furan hartaga biil ma hay awlaadi wala ka biilaw ma leh ama askari bu biil si aleri waya ma biil keen si yalele kasta ama sim kasna markan biil ke ma hay faraga isku absadi hiraabtan ana ma sway diyaa sad guriya sadi sadiga guro habari harta isku furan asade habari harta ma isku furtan wa ban ari ana shaqa ay jaray hartaga inta intaas biil ma warsadaana hiraabtan shalay jaad ma koyna awlaadi anina qumbulada agaaday walaan ka biilo way aragtaada usun dhufaysa habari awlaadisa awadaday anaga in shaahi bagad gaado horta aan boode
marka shaqo kale aad dawladda seen amurta sawela jaad ku iskuun maamulay
oo nu shaqo kale dawladda inta nin ka abu ras iba karsamay dibnay dhatay fuuda ku dhumeeleer dawladda shaqo inta nin ka abu ras ma dhibaato buu dadka deerahayta dawladda aragteeda koofar galbeed may ka otsadaane intii aragteeda jaadka nin shaanta ya ka otsadaan may kala aragteeda oo ka otsa may kala ka otsadaane jaadkan jaadkan wala shal halleeyahay ma shal halleeyaa beengleen askartii difaaca ka jartay jaala aamaha injeeda wala difaaca ku jaadkay hoob oo aan ka meel isa hunduri oo ku hoob aragga beledki aragga dubidnaga doon shaltaba lamba meel isgeefada beledki ba halis ah may la faday jaadkan walaal ka baardiyay walaal ka xalliyay dawladda koofar galbeed may codsadaan intii jaadkan in shanta codsadaan
walaal macaan oo jaadleeyahay ee har jaadka hayne gurigaana walaaqan tuman jiray hay jaada kore
marka jaada kanoola mana maalintii dadka jaadka gadaal shaqay jartay mise jaad baa keen
dagay ma jaama in digan yar grabstis ka hay dadka jaadka gadaal nool ay bilaanta ee walaalayaal oo sida mana anfaas horto
ee maalintii jaadka ma ku arday inta qaraab aruus dadka
maalintii boole ko tayo ne boole ka helay horto
ee sawir jartay
dadkan waxii sidaay waalidiinta waxii sidaay ka baashalay wala kala ha
marka meer lay
intii oo erafad dadku ba Soomaalida dadad intii neegsha
jaadka gajar
jaadka adam muddo 9 sano
muddo 9 sano jaadka gajar
haye
jaadku muddo 9 sano inta dadku gudu jarta ma ku jar
kolay yaal oo may leeray oo ngay wa yak kuriyay wala ku baray school dugsi wal kasta yaalka wala bari haan layno wadi
markay muddo jaadku wada ka gudu jarti wal saameeki wal jaray
may saamo kale iwaal dhadi ma la laakiin awlaada kori awlaada wal ka bari awlaaday haan lay inkrooray ki ogoonay kale ka daray lan walaalkay ee dhal ii ki kala dhatiyo kale ana haan lay meel kale ana awlaada aawsho dhamadi hanti ii hoolo miin ku tam marka aan lay awlaad ka koriyay
marka hooy maalintii meega murduf oo kala gaaday
may gaaday jaray 20 murduf ama 20
murduf marka meega faa'iido ku harjartay
kullay wali ilaahay oo si aan ka heli jari laakiin adamad wal shambogol libogol meelugaas wallahi ki jaabursaday bil sham sham laayeen hay bil
marka jaadkan ta badan saameen ay leeyahay dadka maasta kala tiin oo jaadki gohay maasta ku helaasana
maya 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 ma jirta ma doobaan jilay hadda tuma ilaa masan dayr gali si sadisa waqtan aan fadhaydi oo ka lamasaan tu gooydi kun shilin dadkii aan wal ka lahay lan 7 milyan ka lahay anta in mari kun shilin ma hayaa nay bi lan jaad ba fadaay jaadkii oo bangiyaan ma ni seegana la biir galanay biiridi
marka baaqada dirlaay tamay
may fadaa jaadkan nin noo reebo sulay manaan dhigaane bidka bari oo afmaadkan aan ka helno ya fadaan markaas irsaaydan hata manasi feele malan gaadaan idoo aanan hata si feele mungu wargabno hata afmaad qabna hata nin noo reebo fadaan may buun ka mahadnagaana dawladda iyo noo reebti jaadka in hata noo reebo nin ku si reebaan fadaan haa ma nahnaan in ganagna
may kumad aha dadweynaha ka nool magaalada baydhow
magaalada baydhow kan jaadka ma jirtin
jaad aame balaameeytay gadaas dadka guraw jaad macnaha burburki wala burburiye intuu gurawna beena sheegaya jaad maadada koowaad maxamed siyaad xukunki haay ba koow jaada reebay madeer ya burburi al shabaabna si hoogan lahay jaada reebay eray burburi wali jaada reeban era wal burburaw lay wal danta soomaali ka jarta ba meeb
marka dawladda ma sheeday in jaadku saameenta burburku soo kumiday balse arintaas ma ku warnaayday
arantaas wali baba ku eray wal jaala reeban gurow hor waa burbureen wal jaalan reebne burburi hor maaragnaan waayo maxamed siyaad halkeen ku gaadi inta kale hadhsanay dawladdu awood leahay way baba ku eray lahay lamada maamul oo diidiya kumad ena saas amal ani lanki maana madaxweynu wada koonfur galbeed ku ani siina diida oo diyaaradii sidii hor ahaan degto hataa to kale ani naaninka daro ku codsadaan
ay jaala timilisin ku suwaaytan jaa
ma inta ku sugan oo jaad ka balwaay magaalada anti dagaal ee qarabad ee walnaareed ku dhaayaan baabi in jaad ka sadaxsan in ka fasaway